na ungi driver crazy baby baby jezi ngikutaba ngateli monga hamba monga hamba monga hamba pinda sanga na monga hamba monga hamba monga hamba ngizibona in survivor every day uhlezi usengo Dwenyami baby, my lady Bengicabanga ukuthi sigcade umndeni Monga hamba, monga hamba, monga hamba Ngasangana Monga hamba, monga hamba, monga hamba
Okay, when I think about it, ngivele ngibone, ngeke ngikhone Noma ngathiwa ubunami when you gone, ngivele ngifone Monga ngishiya ngavele ngishone And be alive, or ngistuck in between Kumele sivumele ongangena lana in between US, ngoba mina mengikubeka baby I see you as my future wife Lolu thando sinalo lingafi Mami, lana wena nami Mangi kubuka, I get lost in your eyes I'll never tell you lies The spark we have never dies Oh yeah, ngicishe ngakhohlwa Mina ngisoze ngakhohlwa Abangani bakho bekuhlohlwa But you stuck with me I owe you me All of me Noma ubambo lwami Konje ubambo lwami You know what I mean What I said ngale I mean I'm in whatever we do Mangi kubuza will you marry me Would you say I do Cause I do wanna marry you boo Buka inhliziyo yami shaya ubhaku bhaku 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 You are the chosen one boo
Baby, baby When I ungi drive a crazy baby Baby Hlezi ngikutaba ngadeli Monga hamba, monga hamba, monga hamba Ngasanga na monga hamba, monga hamba, monga hamba Ngizibona in survivor Every day uhlezi usengo Dwenyami baby, my lady Bengicabanga ukuthi sigcade umndeni Monga hamba, monga hamba Monga hamba, ngasanga na Monga hamba, monga hamba, monga hamba